Let's go.
Understand niggas is gonna hate you regardless. Get that out of your head, that fantasy world where niggas ain't hating on you. You gotta be grateful, you need haters. What the fuck do you think a hater's job is? To fucking hate. If there's any haters in here right now that don't have nobody to hate on, feel free to hate on me. Sit back there and say my hair ain't luxurious when you know it is.
Olo nyimbo ni hip hop, ubabina madansi ya nasalako. Mugem nangena bruto kudono isalako. Ufuna beef, vodizinga na vina sila. Ine ni kukongela kwa numana kondia nasalako. Ababa sana nishaba, ningo seka niripe. Ningo kutia chema rapa, na mbozi mbela keni. Na chifukushi chakondanda, baracha waka mugwira. No muzeru zira mapasenja bake. Kweli choka ndi kuja kwene varapa mchitundu. Suenda kulikonsenga urapa mchizungu. Kwenu choka vitu vili inseni ba musician bize vango imba chema nyimbo ya makampeni. Nilipati mandinga ubami ya jefi ya mnija. Ningo luka pa mike katicha bena misha. From chawama to shawama vaka mandine wama. Bling olo nione kadoti ya tinawama. Ningo vela maruma jiva maniopa. Elo ine nichoke la kumaziopa. No wanda nikafika ba matawa bus. Baenda mutown wakwela koli matawa bus. Popeza ine sufa niko banga ma auditions. Ufa niko chofiringa ma terms and conditions. Ma video yatu yalimonga ma blank CD. Tika ya pereka kuze DNBC ba ya baninga.
Ndiye madansi ya nasalako. Ndiye madansi ya nasalako. Ndiye madansi ya nasalako. Ndiye madansi ya nasalako.
Ma intro ya napaka.
I be like, good morning, evening, Kopala. Drifter, why?
When someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god.